Yeah. Nyakeni ngiphikise, ivili jikile impili zishintshile. Kanda mafili, ofuna mina kagcumele stiki. Manje sengijimi, delete lezo ngoma uma kukhiphi. It's running hamba ngifili, I'm a hitting your kick list. It flowing non-stop, ngenza umlando. But it bambe netso, so ngena ngama back door. Umekijiaza hati kezo. Kete abantwana balasta, ike mishota ngispark plug. Zalo kwalisa le spark pack. Manje sengishubhela fucked up. Ngalo shuni sengivusa wale. Sebenza kakhulu ngathi nginewe. Empilweni imele ubofunda ukuzimela. Cherwakho ngimazela kamere. Athi ngipolish. Shisa kakhulu bafuna ukungipolisa. Bafuna ukungikhohlisa. Dala ngisegemini bafuna ukungidoyisa. Ivili jikile impili zishintshile. Kanda amafili. Ofuna mina kagxumele stiki. Manje sengijimi. Delete lezo ngoma uma kukhiphi. It's running hamba ngifili. I'm a hitting your kick list. It flowing non-stop. Ngenza umlando. But it bambe netso. So ngena ngama back door. Umekji azati. Ake kuli sogis. Bebati hip hop ishoni. Kandi ngizoyikhipha kukofi. Ngiyanilungisela nimoshi. Tell you shukela kube sweet. Fike neyikhukhu. Noma kunyukela siyakhukhu. Ngiyantshela le game ngizoyikhukhu. Yala ngisebenza ngijulu. Akade game ne. Labafana bakhesi. Ngamane kunyiwe. Zale nginja ngizenzi. Ivili jikile impili zishintshi. Kanda amafili. Ofuna mina kagxumele stiki. Manje sengijimi. Delete lezo ngoma uma kukhiphi. It's running hamba ngifili. I'm a hitting your kick list. It flowing non-stop. Ngenza umlando. But it bambe netso. So ngena ngama back door. Umekijiaza hati kezo. Umekijiaza hati kezo.